Kwasam Bariba Ninia Triba Radio Nepeti Onya Kwasam No.
Kwasam Ebreni Onia Ebre Asun se Obechi and Kwasen, a meton safrel. Se Nkwasam Ebre Edu. I'm some for Akwa Hayford. And I'm a nemo a becher assemi. Adawasi se by a crado na abo bia benwo enkaye. Se Nkwasam Ebre no Edu. Let's just say bumpy. I don't form a bone for, and then so they are chaying. When my acquaintance can say to see a bit ye was him. If I ever fight Guinea, near Akuma United, no, I shall assume Benassi. Be Biara, I have cried so to you, Biara, and for a semi so in Yenshira, so Pia, and Mubia no Yraba. Akwansu, Manyam Nyasa, Minim Diamishia. Bibiara matumo pase fo mukasa na tufu na chi akra nkwa badawasi wadume sedenti amin minia ene asem no matuni din putokasa amuse don't oppose God leaders don't oppose God's leaders na oppose no odiba yenye akase ma efan bebi no ochen bugu say ye bo kendi fo ijume dia odiwa safunum egu anasu ya kutia entina mekanse muma ya nkuntia unyakupon akendi fo unyakupon nukre akendi fo sana metimi akano sa wakain Numbers chapter 12 ye 1 to 13 na wasi numbri iti dumi inu iye mumba ku ekosi dumi ensa. Ever say by a sonaiti, I can kind of. Number no, eh, must say, Homa, a tossun nine. It do me no, ye moon baco, could see do me answer. Say to cry, Ama, many a brief passe. I say, would ye the actress, a mono aka, na, you mean for my dream, say. So, eh, say. Yo asafuma debiara ye bo kanini na yakopon edino amaye se only a kind on church rain nasemu no debia ye bo nasemgu anaso ye kon etia no mafuto amedi kind dia ma on she enkuntia ana bogo no mebia ye ditia empenfo ne ya kindfo asafumu no emwa na sho nyakopon so enu nyam na emwa nyakopon ebufu yie pa okan numbre etidu mienu yemu bako akosi dumi asa osi sorye kata babo na kasemo simiria eni eron kasachi ya Moses entino iba fanse obi biara okasachi ya Nyakopon ni pibiara o nyakopon enim asutwe na Miriam ni Aaron kasachia Moses se waware kushini ba ifuse na waware kushini ba bi na wakase Moses nkuso ne wade nam kasa non fanye so nkasa e wade ti Bere ma Mose de na ojupi si nipo awo asase so nyina. Le wade ka chwe Mose eni Aaron eni Miriam perfume se. Moba asano mfri edi emra ishia tomadano ehu. Moba asano mfri edi emra mishia ewo tomadano tomadain no. Na moba asano mfri edi Radi sani mununkunmu babi jina antabadanano. Ofre Aaron ni Miriam. Ahombe ni Fredi. Oka se muntie mi sam se radi difu bi wo mu a ade hu mu na mema no ehunu me dae mu na mekasa makyere no enye se makoa Moses etie no no ono de me di mifie nyina ahye ne nsa ano ni ano na mene no edi kasa ehunu mu na enye bebo mu no hunu irade suban adenti ena munsu se mo bekasa etia makoa Mose irade bufu na osimu koi na mununkum ni fri ntobadanu so na he Miriam ayare kwata se suchirama Aaron dane na hohwe Miriam no hwe na waye kwata Aaron ka kire Moses se uche oni amira mfaboni a idin kwasi asem yi ento yeso na mani na emano enye se efunu a ofiri ne na yembae na ne honam fa asai tata irade sufre na Moses sufre irade oh onyankopon mesrel sane yade we can be na Moses sufre irade se oh onyankopon mesrel sane yade irade ka kire Moses se metwa so ewo sa ewo na menu akọ dia afutu ewo sa asem ya yihian emu e asem ehia pa na emu bi enim asori a onyankopon edi ni mucha ina Yesu Kristo edi atọ asafo no na odi ekanifo esi anu se onye no won a odi ni mucha anu achi won asafo na kure amu nso ena enipe bi ba asafo no mu a na se onya akwanya bi se won mabua edwumadi na osofo eridia fedie na won ahyehyɛ won ho ekuekuo ah okutia onyankopɔn enipa for instance se wo yɛ the fivefold ministry a ɔsi ebi mu ɛyɛ asomfo ebi mu ɛyɛ edifo ebi mu ɛyɛ sapakafo ebi mu yɛ ahwɛfo na ebi nso nso wɔyɛ nkyɛkyerɛ ba osofo biara odasafo ano ye onyankopon no kwa dwuma safo no de mmu ni se osofo no oka asempa no enso ede nkyekyere teaching ministry eye part of osofo no dwumadia ede odi ti neno se ofa nante ni biara ni pani bi mpanifo no na o kyekyere won okwan a wefa so akandie mu nampo wotumi a kyekyere ade a eye na mfede bibe bia sofo tumi tukwan na odijumede na ahye won sa enyamye wadom no nya quotation ba kubi fede otumi kyekyere mu a na o kyekyere mu no na nipa abogye ne so no onim hye oni ni anyakopon asan no eyepe enenti no sofo no san de chisa ba anampo no oho a onse fede na enipa na won otite wonu na obasore ayede etia no tinese wokɔ nhyiamudie bi na odi kita ho fa asafo no nkɔso na bia osofo beka so onyankopon ede atoma koma so se sei na verse mdi asafo no efa so a na ebi mbe sore etia eh won kwa na onyankopon ekasa kyerɛ wana ada no nkasa nkyɛ bi won kwa na wo hunhunu mu wano kwa semini, ushe dia Mose, unangasa ninu ya Aaron, ene ninu ya Bamira miye yena. Na unyami yo dwenti odiche wong. Mungi na namo wo, yafense mishwe. Na se, majwini beka imi ya na onso, beka ya, kutu msebea Mose ya kwa lano. when ena na ne mame ade mose manu ma odi kotu isu na no a furo baba no bebedware a mi susu se bia beye even se Miriam na Miriam nso anya me wadom ma unui akopie baby na wenwu that time na yesi ya ichichi obi obewo babare ma biara na odi bebe sumi a san le koni be kunu no ode nya me fa o ma me so esuma ma okoye de unui na ba kese obo ni chidom san ese ohu ye de emfa ho se mpakono oyo osofo ono ye kanifo na oya kwada ese ebo ye nkuntia no ndi no eron no chen mose pani adoba kwamba se mohwe ayo asafo pani fu jumedia wodia na Miriam no enso chen mose pani ti mose ya kwara ndi wo fu se ebi o ade ndi na meme wo ho na onyame ni me nkasa na mum no we yi no ne ne kasa nyanum ndi no ebra wo kasa no na mose kwara no ye sho se no ni ho onwinwi onyame ahun ose makoa no na nka no ho asemboni bi weni ye makoa nka no asemboni bi ma Israel no atetemo sanyoma wenyi na nanso ni papa se a okutia no bo enoma bi gu a omo kanfo no kutia ne ntino bebia na asafo na ye papa mo manya nkopo asafo no kwari dum no a onyankopo no ye na asafo no enye juma na nkuntia position asori ma ye wo position enye mumo ye nka de nyankopon e de ye Miriam bible say waka wiye no na nyankopon ehye Moses se onfre ni nua Aaron eni ni nua ba Miriam na o mehye nyankopon ntobadan no enim na bra obedu hona nyame kasa dalet ose mi nyankopon mi na me boss ni asase na mu nyoma nyina ya media me you can challenge God nyankopon no set up a leader de bia me ka se if se me yo sofo na me ni wa na me demand nem sifo bi si wo se onya sori a nyame ena di na si wo e bia na sa da no nyankopon edi na si wo se onti e ka sa akyo e me fa no mu akasa da no yo gye de ogye eda ma o da no po ena bia na obesi obofo ro ba hu ni si no era ma o ma yensu de nkuntia nsam keka nsam ahohia na ade eden ade basa funum ba de me ka chome nua beto asem yisu brenti bomodia se nkuntia osofo ana okendifo a onene wo asafo mu na Miriam en Aaron envio wi sene ntwaso ibaba nyame shraw se waye kado se wuti nkwasem osofo akwai for na mene mo echa asemi telephone number ni 0244869499 asemi fi Lifeway Media Ministry ana ya de bre emu nyame shraw nyame ka ho nyame enya okase opo abefu fidi sho a o Facebook a for Jackson at yma.com. We send a message at Mr. Mary Pratt. Bye bye. Say with you and Quansom. Let me shout out.
Nangasa, nangapese uwo